Singumbutho we-Democratic Alliance siyasamkela isaziso esenziwe ngupresident Cyril Ramaphosa phezolo esithi singumzantsi Afrika sizawumuva towards i-risk adjusted strategy. Loo nto ke ithetha ukuthi ngaregion nganye iza kumuva towards ii-restrictions ezahlukileyo ngokujonga izinga lesifo le-COVID-19 kuloo region. Siyamkela ke le nto sisithi kodwa kuze sikwazi ukuqinisekisa into yobana ngingqi nganye imuva to i-restrictions eziyilungeleyo for yona, simele into yobana siyazi izinto ezibalulekileyo. Funeke siyazi into yobana zingaphi i-test ezenziweyo kuloo region, zingaphi ii-cases, zingaphi izibhedlele, zingaphi iibhedi, bangaphi oonesi noogqirha, ingaba banayo na i-PPE. Uba ngaba iphondo ngalinye linosinika ezinkcukacha every single day ukwenzela siqinisekise into yobana xa sisithi ii-restrictions ziyaizwa, ziizwa kuba sizazi iinkcukacha ezithile ukwenzela uba siqinisekise into yobana siyabakhusela abantu kwesi sifo se-COVID-19.